Wanae, geuzia mjini. Hapo hapo.
Sitoweza japo maswali mengi najiuliza ana future na mimi ninawaza napomuliza nazidi nishangaza yu tayari familia kutelekeza nilichomua data sikumueleza basi mpenzi mkeo muheshimu
sikiliza nikueleza wewe da-